Westside Music Blog.net.
Mi amor, te amo. Oh baby, mon amor. Hakuna mwingine kumsikia kwenye masikio yangu. Hakuna mwingine kumuona kwenye macho yangu. Ni bebe, ni bebe, hani nishushe mabani. Ni gege, ni gege, mikoko tabani. Mi amor, nikuite jina gani baby? Hani, mon amor. Jina gani mahabuba azizi? Mon amour, oh mon amour.
Kimamba on the beats.
Hey, hey yeah, baby. Hey, my uniform. Never seen before. Unavyonipa never seen before. Wengine wanini? Oh la la la, la la la. Never seen before. Tewote mpaka kifo. Madunga embe wanini? Oh la la la, la la la. Kwenye joto ni pepe, kwa baridi ni kumbate. Kwenye mvua ni kinge, huo mwavuli.
Ni bebe, ni bebe, hani nishushe mabani. Ni gege, ni gege, mikoko tabani. Mi amor, nikuite jina gani baby? Hani, mon amor.
Downloaded from WestsideMusicBlog.net.